Leviticus 7 verse 1. Nanku umthetho wemnikelo yecala ingcwele ngcwele. Verse 2. Endaweni abahlabela kuyo umnikelo wokushiswa, bayakuhlabela khona umnikelo wecala, kufafaze ialtari nxa zonke ngegazi lawo. Verse 3. Uyakunikela ngawo wonke amanoni awo, umsila ononileyo namanoni asibekele ezibilini. Verse 4. Nezinto zombili namanoni akuzo angasezinkalweni namanoni aphezu kwesibindi ewasusa ngasezinsweni. Verse 5. Umpriesta kushisa ialtare kube ngumnikelo womlilo kuJehova, kungumnikelo wecala. Verse 6. Bonke abesisa phakathi kwabapriesti bayakudla udliwe endaweni engcwele, ungcwele ngcwele. Verse 7. Umnikelo wecala njengomnikelo wesono, umthetho wawo munye, umpriesti owenza ukubuyisana ngawo oba ngowakhe. Verse 8. Umpriesti onikela ngomnikelo wokushiswa womuntu, isikhumba somnikelo wokushiswa anikele ngawo siyakuba ngesompriesti. Verse 9. Yonke eminikelo yempuphu ephekwe eziko nayo yonke elungiselwe okuhambeni nasemqengeleni iyakuba ngeyompriesti anikele ngayo. Verse 10. Yonke eminikelo yempuphu exovwe namafutha neyomileyo iyakuba yamadodana onke ka-Aaron, enye ithole njengenye. Verse 11. Nanku umthetho womhlatshelo weminikelo yokuthula okuya kunikelwa ngayo kuJehova. Verse 12. Uma inikela ngawo ube ngumnikelo wokubonga, uyakunikela kanye nomhlatshelo wokubonga ngamaqebele engwana angenamvubelo exove namafutha, nemiqathane engenamvubelo egcotshwe ngamafutha, namaqebele engwana empuphu ecolekileyo axovwe namafutha. Verse 13. Kanye namaqebele engwana esinkwa ezivutshelweyo uyakunikela ngalo mnikelo kanye nomhlatshelo omnikelo yakhe yokuthula ube ngokubonga. Verse 14. Athabathe kuwo libe linye njalo emnikelweni yakhe, libe ngumnikelo wokuphakanyiswa kuJehova, libe ngelomphristi ofafaza ngegazi lemnikelo yokuthula. Verse 15. Inyama yomhlatshelo omnikelo yakhe yokuthula ongokubonga iyakudliwa ngosuku lokunikela kwakhe, angashiyi lutho lwayo kuze kuse. Verse 16. Kepha uma umhlatshelo omnikelo wakhe ungowesithembiso noma ungowesihle, uyakudliwa ngalolo suku, anikele ngawo ngomhlatshelo wakhe, nangakusasa okuseleyo kuwo kuyakudliwa. Verse 17. Kepha okuseleyo enyameni yomhlatshelo ngosuku lwesithathu kuyakushiswa ngomlilo. Verse 18. Uma inyama yomhlatshelo omnikelo yakhe yokuthula idliwa ngosuku lwesithathu, ayikwamukeleka, ingabalelwa kuye owanikela ngayo, iyakunengeka, nomuntu oyidlayo uyakuthwala ububi bakhe. Verse 19. Inyama ethinta into engcolileyo ayinakudliwa, kepha iyakushiswa ngomlilo, nokho le nyama ke bonke abahlambukileyo bangayidla. Verse 20. Kodwa umuntu oyidla inyama yomhlatshelo omnikelo wokuthula engaJehova esenakho kungcola kwakhe, lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 21. Nanxa umuntu ethinta into engcolileyo, ukungcola komuntu noma isilwane esingcolileyo noma into engcolileyo enengekayo, adle inyama yomhlatshelo omnikelo wokuthula engaJehova, lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 22. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 23. Yisho kubantwana bayizali uthi, aniyukudla manoni enkomo nawemvu nawembuzi. Verse 24. Amanoni engcuba namanoni okudweshuliweyo angasebenza yonke eminye imisebenzi, kepha ningawadli nempela. Verse 25. Ngoba yilowo nalowo odla amanoni enkomo okunikelwa ngayo ibe ngumnikelo womlilo kuJehova, lowo muntu owadlayo uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 26. Ningadli naliphi igazi noma ngelenyoni noma ngelenkomo nakuyiphi yezindlu zenu. Verse 27. Ilona lodla igazi lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 28. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 29. Yisho kubantwana bayizali uthi, wonikela ngomhlatshelo weminikelo yakhe yokuthula kuJehova, uyakuletha umnikelo wakhe kuJehova emhlatshelweni weminikelo yakhe yokuthula. Verse 30. Izandla zakhe uqobo zilethe umnikelo womlilo kuJehova, alethe amanoni kanye nesifuba ukuba isifuba sizuliswe, sibe umnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova. Verse 31. Umpriesti makashise amanoni e-altare, kepha isifuba sibe ngesika-Aroni, yesamadodana akhe. Verse 32. Anonika umpriesti umlenze wokunene ube ngumnikelo wokuphakanyiswa emhlatshelweni yeminikelo yenu yokuthula. Verse 33. Lowo phakathi kwamadodana ka-Aroni onikele ngegazi leminikelo yokuthula nangamanoni koba ngowakhe umlenze wokunene ube yisabelo sakhe. Verse 34. Ngokuba isifuba sokuzuliswa nomlenze wokuphakanyiswa ngikuthabatha wabayi-Israyeli emhlatshelweni yeminikelo yabo yokuthula, ngakunika u-Aroni umpriesti namadodana akhe kube yisimiso esiphakade kwabakwa-Israyeli. Verse 35. Leso siyisabelo sika-Aroni nesabelo samadodana akhe semnikelo yomlilo kaJehova mhla ebaletha ukuba bamkhonze uJehova esikhundleni sobupriesti. Verse 36. Ayela ngakho Jehova kuba bakuphiwe ngabantwana ba-Israyeli mhla ebagcoba kube yisimiso esiphakade ezizukulwaneni zabo. Verse 37. Lowo ungumthetho weminikelo yokushiswa, nowemnikelo yempuphu, nowemnikelo yesono, nowemnikelo yecala, nowokwahlukaniselwa, nowomhlatshelo weminikelo yokuthula. Verse 38. UJehova amyala ngawo uMose entabeni yaseSinayi mhla eyala abakwa-Israyeli ukuba banikele ngeminikelo yabo kuJehova ehlane laseSinayi.